Alright, aye, alright now. Aye, ni shorty,
yeah. On the beat.
Aye, nimepata da people. Aye, wakila kitu yendo jibu. Aye, hakuna ugonjwa atibu. Aye, anaondoa taibu. Anaponya moyo, akili,
akili.
Aye, anakuacha kamili. Akiingia moyo, hata mwili. Yeah, anabadili juu chini. He's my healer. Ah, yes, we know.
Matone ya limuaga matone, ndio anikome, shetani anikome.
Aye, yendo power, uliza wahome yendo dawa. Aki come through tuko sawa, kama kawa. Kuponya kwake kama kawa, aki come blessings ina shower.
Bila mapepe, anaponya tavi wete. Bila mapepe, magonjwa yanaona tumacheche. Bila mapepe, anaponya tavi wete. Bila mapepe, magonjwa yanaona tu macheche.
He's my healer. Ah, yes, we know.
Doctor,
oh doctor,
nimepata doctor,
nimepata doctor.